Monster.
Adhabu, shida zimekithiri, moyo kiberiti, umeochoma dhairi. Aibu, naona kitenda wili, kwa mburi ya kibuti, nani anisitiri. Nilishuhudia nikakwambia ukakata kupokea simu zangu taki, yani wambiriki na tanga tanga na njia napigwa jua wewe. Baby oh, baby oh, umenifagia na fagio. Baby oh, baby oh, where have done. Baby oh, baby oh, baby oh, umenifagia na fagio. Baby go, baby go, what I've done, baby go.
Baby,
go, baby, go.
Where
we're on our own. Where I've done, baby, go.